yeah.
Masihan.
Ngizwana nawe. Oh, ndwana kudala sasikhula, mina nawe siwasivuka. Kodwa manje ngiyadideka ngase ngaphendula. Ngithini imungubuza ukuthi ikhiphani nami uyangithusa. Uyisela amagama akhe emuva, uyazi ngizwana nawe. Ungayenza kanjani leyo nto ube wazi khona umuntu engithandana naye? Angeke ngize ngikwazi ukuhlukana naye. Wena ngikwazi ngoba ngikuncane, yena ngazi ngoba ngimthandi. Ngakho ngizwana nawe, yena ngithandana naye. So nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, I wish benginemlingo yokwenza kube mnandi ukuthandana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe.
Phela bese ngithi ngumfwenu, ngithi wena udadewethu. The way sinokuchilla together, ngakhona kumna noma sihlale nabafowethu. Wena usisi wami, mina ubhuti wakho mlamayo. Wena skim sami, mina manje ngokudlala. Cause you know I got your back. Now why you tryna ruin what I got going on with my baby? Phela ubuye back. Aye. I can't believe what they saw. I'm going to look cool, my manami, no man, she is easy. So, got to mean I want to pop. Imankulume now, who has a yarding away, man, it's in dwelling away. Oh, man, it's in dwelling away. So, when you put a can kill him, cheat on a yarding away. So, not to put a nick fool. Well, I'm gonna go. Mfana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, I wish benginemlingo yokwenza kube mnandi ukuthandana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, I wish benginemlingo yokwenza kube mnandi ukuthandana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, wena umngani wami omkhulu, ngizwana nawe. Nathi ukuthi angikufuni, I wish benginemlingo yokwenza kube mnandi.